waqtigi haato wali la tijare ay wal dadkan tar kor ay dadka walan qabad kor ay wadanka walan qabad kor waqtigi la xisaabta ma yaa la tijare waqtigi walaalkay wal haysiyo hadii us walnaa taatoon qabadaan way ku baahi geeke hadii san fadaasan dulkii intii la dhasa talki wal ku qabada isan wal siin qabada wal la siin fadaa intii san dooratan qof wal siin qabada kor arag deenga taawiye balaan ii maliraay ragiiba intii haato tartankii iskala jiraan oo balaantiina wal qabada korto ragiina wal qabada koraan markii la arag jiray balaan wal muqabada koraan am balaan aqligi iyalka leeyin way ku bahi way is aragay hata qof basid walaaga ilaahay awoodduusa si ee walaa usu baraday isid walan qabada koray kirinta marka aniina suruna gabdh kaleena suruyin dad kaleena suruyin wali jeelad lahayn tii aan aragay intiisan si xaquuq ah dadka tartanka anka jara anka shaliyi dhidaan.